Okay, yonke lento yaqala ezalini, ndayihlakula isound yakhula egadini, ndadibanisa ipen epepha epitshini, ndarekhoda ikhasethi ingoma ezimbini. Nawutyam ndandingalala ekistin, ndanxiba nje iquza ndingayazi ifashin, xa ndikhaphela ibhokho ndiresaithe ilyrics, iitshom zam zasithi ndiyathanda uboniswa. Awutyam ndandihamba ekuseni ndibuye late ebusuku, ndiqhutywa luthando ndandicinga ngenyuku, uqhubeka ndabhala zahamba iintsuku, ndisabela ubizo nephupha elikhulu onandimhluphi umakhulu. Hope you rest in peace, inyani makhulu, ngenye imini ndizoba ngumntu omkhulu, ndikwenzela izinto ezinkulu. Okay, washiya umakhulu ngo-208, ndahamba ndohlala emetele, thando lomculo laqina, zabe zimbalwa iintsuku ezisele. Ya samuva sabheke kapa noslay oletizane mxelele, phupho laphila abantwana besifele. Yo cela undithembe, mandibulele kodlomo osopijo, noko kudala bendithwele. Ya zama ukuthi le ndlela ayikholula, plus isahamba le nqwelo. Ya fike kapa sasebenza, sifuna ukufezekisa umnqwelo. Ya ya xa siphefoma kwi-sessions kuvele kukhala amakhwelo. Show
Jordan 1 on my feet, fika phezulu ndiyencochoyini, jonge trip yam yo iyaqonza nantsika, unojoba nsuke ezilaleni, imvelaphi yam ndisuke qonca nantsika, besiqubha sihlontana ehlathini, lona ngungqolo msilwa usobitsho, vele bahayise ukwazi yonkini, ndimele isixhosa ndihlabela igwitsho, ndizame isong eliligitho, swange sepopa thina namajita, fume imbokotho sigcwale matip.
I'm on my way, yeah. Way, yeah. Way, yeah. I'm on my way, yeah. Way up, way up.